qabyaaladda waliba walyaabo geegiree dandhigi horumarka umada Soomaaliyeed si idin insaamaytii dhalinyarada taas oo nagati to liska fogo qowa qabyaaladda nagati to iyo ka faanana bulshada intii oo badan waana waliba walyaabo saameynta kale reedandhigowga dalka Soomaaliya hanu kumada dhalinyarada ka nool magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baaya oo dhah dhiki su'aal hayti sidee dhalinyarada ayo korseedo koran halista qabyaalada iyo waliba ayo ku jawaabayna
Miller Hayes uu madanka dhalinyar ahaan walaanu ka eedin waliba lambe loolku ku eedinin inuu anti kraam kan inuu ka eedin waliba taa in dhalinyarada dhatiye anti madas dhalinyarada hata fara badanta dhalinyaro fara badan oo ungordaana jirta oo bridge ka nool laakiin anti un qasaana oo un bahwadaagna un group ana un wada shaqeyn un isla socono in meel raayis dhataana qabiil un ku jarno meel raayis wali dhataana qabiil kuudon isku ilaali saas oo kala waci gelin suubino meel raayis wali un qaraam kan ay ku diiri korno sameeyna in qabyaaladina war hun eta dadka in sheegna hadii sidoo kale hadii adun ku hadalayno oo kala email raas ugu sheegna public facebook oo kala ku sheegna meel kale da caadi ah oo uu ku qayb galaan oo dooday ku sheegna una kala moogan saasnagaas marka email raas laakiin dabadan kale oo email raas in hay'ad leeyeen ganacsato leeyeen culuma leeyeen culumadan yaan saas oo kala weynayaan email raas yaan dawaadu oo email raas yaan idin ku hadalla hata email raas hadithan han qaad quraan la han qaad dadka walaan sheeg saas oo kala meel raayis ee ganacsatada in dhaqaale ka biyaano meel raayisdi walaan lan irab tir lahay qabyaaladin walaan lan ku baafaday kali la era anata geeg Baydhabo rooga magaalada Baydhabo ka noor reer Baydhabo yahay hadii aan hadalo in aan reer Baydhabo aan hadal aan reer Baydhabo madii aan meel raayis hadana ko gobolka Baay qaado ee garan intii gobolka Baay aan reer hadii Bakool ku hadalo aan gobolka Bakool deegan la iska sheegada dhalinyarada reer Baydhabo leh dhalinyarada reer meel raayis reer Hebel oo dheer yani la sheega degmo ama gobol ama baalki tuulo isla sheegatan laakiin reer Hebel taba la isku dhaaf
Michael Hill ku saaran oo lan ku baahnaa hadii aragday odayaalkii ee dhalinyaradii aasaasiyalka la kaweel oo arantun ku doodayaan kidib aragday maylaan la degan degay sidii bulshadii yaa lan deersi lay fariinta bulshadii oo iska dhaajarta qabiilka shilil hamirin hayn in fariinta lan si gudbi oo lan si sheega oo aragday qabyaalada dhabaatadii hada leeda maana hadii qabyaalad aan haado fadnaan aragdayo horumar la deeri fadi hadii lanka walaalkay aragday maanaha meel fayl seed kaas qabiil hebla jay adan erne horumarka kiisi aad horumarka ay aad ka saabtanta markan mayle taa ku hortan ni aragday dhalinyaradii oo nay odayaalka la kulansi kadib wacay gelin badan la soo bi sadii dhalinyaradii sadii aragday walaalkay yar aad fadeen number 2 meel oo aragday uleysna la ku saar kor oo aan la kor mari kor oo aan barnaamij dhan la ku diyaari kor may badana maamulku maamulka la kalada maamulka in malaagida in dadka ogeynada hob aragday maana askaaladan meel may lagu helay fariin ad oo aragday sidii lanku baarlay gabaayiladan aragday maana asfagu wayan mas as dhabaateen mas in iska faanaan qabilnimada may meel lanku baase oo aragday fikiray antan sani hajartan qabiil hebel ilaas guraay qabiil ku hormar aragdeena ya leere may aan ku baas meelama dad may ku weydii kore hadii isan aragday maana qabiil naman ka saabtan faana isan iska galbay fiyaado fadeena garab kas goofada fadeen iyo bo hormar la deeri fadi amal maamulkan in hoog la saar wacyigelin badan bulshada meel baroogdan ilaan suubi taasa la ku baakor